Money guide me na boost to be crucial. Jehovah Jireh, na pendo lako liko fine tu kabisa. Jehovah Jireh, that's why pia nina try vigrang dio nika spread all over. Aki mi nafsi yangu ukai control to be crucial. Niaje niaje mbona uskadash your body kwenye hip hop. Hip hop, cheki basi maril meza shani meshaz deny na kuzitupilia mbali yani farofa. Na hiyo ndiyo guan smarta, ndiyo nika endele na my teach. Cheki cheki them suwezi taka intimidation, ndiyo mana mina mind a holy communion. Na pia si ati niko kwenye competition, nivenye tu nina try kumind my decision. Na good dynasty ndo ya mine, cause me na like kila time, aki walai si bita ka lime. Dio mana ya dupia mi ni karime. Juu, ukiwa wani guide mi na boost to be crucial. Jehovah Jireh, na pendo lako liko fine tu kabisa. Jehovah Jireh, that's why pia ni na try viguang. Dio nika spread all over. Aki mi nafsi yangu ukai control tu be crucial. Bado his separations to go which day. Nimeboeka ndiyo mana na kupray kila day. Nice hard hizi ma vibes zenye mina ziplay. Pia siwezi taka aki zika delay. Alafu love yangu pia iskaende astray. Yani piwa seti uisikize. Uwe mclean na wache ubati ukago away. Cheki hadi nimeshamwa kwa hivi sticky ka clay. Na kuwa hivi niti ka niti gritty. Na hiyo inadu nika shout na kusay what a pretty. Oh yes, bado niko hivi vifiti. Na siwe ati nina kuchiti. But kwa mina weza nika kutichi. Cause ukiwa wani guide mina boost to be crucial. Jehovah Jireh, na pendo lako liko fine tu kabisa. Jehovah Jireh, that's why pia nina try viguang. Dio nika spread all over. Aki mi nafsi yangu ukai control to be crucial. Humble kama baby namna this. Situation ikitry kunibo. Siwezi nika show, niheri nika go ligiso. Nika dance, nikimpraise hadi kwenye floor. Huku nikijua siwezi anda in a bad show. Juu ukiwa wani guide mi na boost to be crucial. Jehovah Jireh, na pendo lako liko fine tu kabisa. Jehovah Jireh, that's why pia nina try viguang. Dio nika spread all over. Aki mi nafsi yangu ukai control to be crucial. Juu ukiwa wani guide mi na boost to be crucial. Jehovah Jireh, na pendo lako liko fine tu kabisa. Jehovah Jireh, that's why pia nina try viguang. Dio nika spread all over. Aki mi nafsi yangu ukai control to be crucial. Shata Gipsy.